Shana no se, shana dance yala bashana no se. Ine yanga ili pena lihesi. Choke la mopa kulisho kopele za Bruce High Club.
Wili pwase chance up a guys. Ni wala angi se koka chance. Sikuti ati ya Nicola Boss. Wili pwase chance up a guys. Ni wala angi se koka chance. Timu ume jansi, nili bato. Shaku jansi, nili bato. Kai, kai, timu fina isi. Any chance, timu fina guys. Any chance, nili bato.
Yeah, I'm saying.